mukunjata sera respect Jose Chameleone kabaka gasi tujja ganjano ametujja tuli mukubo tujja tukuwa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mukatebe kafe kafe mutujja mubagambe tujja mukuwa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mukatebe kafe kafe mutujja ulira wali watamanyi nino kumanyi kwa tula mkatebe gwatamanyi kuluno biyampa koja kumanya nze kukunye nze mnyera nze biyenje nze bikuwe bisula bikuluma mchitande jirojo osula nze misambwa nze mayembe nze mijini nze biteka nze bitambo nze biokola nze mandwa nze rubare mpita nyabindi nze kabidenja god is messenger siri na kwentia kuso kuja kwa sitani Idi Amini Chameleone Napoleone Bobby Wine Mussolini mbumbongere yo
tuli mukubo tujja tukuwa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mukatebe kafe kafe mutujja mubagambe tujja mukuwa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mukatebe kafe kafe mutujja
ulira kasera kambaru tugenda basale mbaru tubanike mukasana gundi jaye jikake gwe basala tayiri nawe totuka jira tukude mte tuwagala chilala tuwagala mbaru timu chijambia terikirita tukwaze sakamba karuwe chikutambazi teka waliye mbare otubulire toli mukomore toli mulokore toli munyankore tonywa mandure oli wawe mbure oba nkubalure oli musirikare oba musirukare
tuli mukubo tujja tukuwa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mukatebe kafe kafe mutujja mubagambe tujja mukuwa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mukatebe kafe kafe mutujja
akati tuyingidde ekibuga kiwambe mubagambe abaana bayingidde tukuba ku nyama sasi mukyemba kingishi bakwata kutu ulira kasera kambaru tugenda basale mbaru tubanike mukasana gundi jaye jikalu timu chijambia terikirita tukwase sakamba karuwe chikutamba ziri na kwentia kuso kuja kwa sitani Idi Amini Chameleone Napoleone Bobby Wine
tuli mukubo tujja tukuwa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mukatebe kafe kafe mutujja mubagambe tujja mukuwa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mukatebe kafe kafe mutujja tuli mukubo tujja mukuwa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mukatebe kafe kafe mutujja mubagambe tujja mukuwa muwanike fulaga